Ilukuluku.
Ayina maphupho. Ngabe izinto esiziboniswa ukuthi zizokwenzeka noma sisuke sicabanga izinto ezenzeke osukwini lethu noma ingqondo isuke izidlalela nje silele. Sikhuluma science ngolimi lwethu ilukuluku, a podcast by Cybra and POC.
Someone.
Yebo. Ayina maphupho mfo.
Angazi ukuthi ngaqala kephi kodwa angiyena vele umuntu ophuphayo kakhulu. Ngiyaphupha khona kodwa angicabanga kakhulu ngamaphupho mase ngivukile. Akukhona amaphupho enzakalayo kodwa.
Okay, mawuthi awuyena umuntu ophuphayo ukhuluma ngokuthi awakhumbula amaphupho akho noma ngabe uyazi ukuthi uphuphile awunendaba mase uvukile.
Ya, angicabange kakhulu ngawo mase ngivukile. Amaphupho engicabanga kakhulu ngawo amaphupho lapho kusuke ngikukhona into engithusayo, mhlawumbe ngizobhala i-exam noma khona into kumele ngiyenze. Kwenye inkathi amaphupho ngiphuphe ngumuntu ekade ngagcina ukumbona. Yabo into nje engenzi sense njengazi ukuthi ngamphuphela lowo muntu lo wangikhuluma naye kade sagcina ukukhuluma yabo into kanjalo so yibona amaphupho abuye ngithuse lawo kodwa isikhathi esiningi mhlambe ngawabala esandleni nje sodwa amaphupho engathi ngiyawakhumbula kakhulu kodwa ayona into engiyikhumbula kahle noma engiyicabange kakhulu and may kwenye inkathi ngiyengiphuphe amaphupho angithusayo ukuthi mhlambe khona umuntu ofuna ukungibulala noma khona into engijahayo into kanjalo kodwa mase ngivukile ekseni makade kungithusile ngikathi ngivuke ebusuku yabo ngivuke ebusuku ngijulukile
awucabangi ukuthi mhlambe kuswe kuyimiyalezo like yabo ngoba uthi amaphupho la mawusuke uphupha khona umuntu okade wamgcina awucabangi ukuthi kuswe kuyimiyalezo mhlambe ukuthi awukumthinta umbheke ukuthi ujani.
Cha, angicabanga lezo zinto kanjalo kodwa ngiyazi ukuthi abantu banama-theory abo ukuthi amaphupho nama-meaning nezinto ekanjalo. Yabo ngoba sokhuluma njalo ngikhuluma ngezinto mhlawumbe ezingijahayo noma into engithusayo kanjalo. Khona lokho okunye kuye kwenzeke yabo mavuka ebusuku kukhona into ecindezelayo.
Kahle, hayi nanokuthi mina-ke abantu abaningi uma bexoxa bathi bezwa ngathi khona into ebacindezele ebahleli esifubeni. Oh, mina into eyenzakalayo ngizwa ngathi umzimba ufaka ukhonkolo. Ngathi ku-concrete umzimba wonke nekhanda kodwa into esebenza yamehlo like angifeel ngathi khona into engicindezele physically but ngifeel ngathi umzimba wonke ugqitshiwe use like ugqitshiwe ufaka ukhonkolo but amehlo wona wodwa ukhonkolo awufikanga kuwona angazi noma iyayizwa into engisho.
Ngiyayibona lokho nokuthi uma uzama ukumemeza uvula umlomo womuntu angaphumi lutho noma angavule
kunokuvuleka noma kuphuma kuvele ukuthi
ehe exactly yenza into kanjalo and for isikhathi esiningi ngangingazi ukuthi kudalwa yini leyo nto leyo kodwa
ithini science ithi kusuke kwenzakalani engqondweni
before singena amaphupheni ngizochaza iscience ayakho lokho ngenhlahla igama layo li-simple ngokwe-language mhlawumbe ungangichaza mhlawumbe ungalisho ngesiZulu ukuthi
silikhandi lini ngesiNgisi
okay konja yini paralysis to be paralyzed ngesiZulu
ukhubazeka
ya
khona kodwa kuningi ukubambeka asisho njalo
ukubambeka sathizo kodwa i-paralysis kafushane ukuthi noma izitho zomzimba zakho like ingalo nemlenze kungakwazi ukusebenza yabo kuyenze ukuthi mhlawumbe kube khona ukulimala oba nakho ungakwazi ukunyakaza isingalo yakho nhlobo.
So usho ukuthi uthi wena igama layo iparalysis.
Sleep paralysis.
Mm-hmm. So sithi nike ukubambeka ebuthongweni.
Ukubambeka usebuthongweni, yes. Ngoba iparalysis iqhamuka ekutheni yabona ungayibiza ngani lokho spinal cord.
Oh, mhlawumbe into efana nenkwantshu.
Kusangwa
ukubona ma uhleli phe konyawo isikhathi esithi mawuthi uyasukuma awuluzwa
ungaluzwa
lona ngisho ulishaya kuthule nje ungezwa lutho
yes into kanjalo kodwa ngenhlahla uma nenkwantshu uyakwazi ukunyakazisa umlenze
noma kugcine igazi lihambile
kodwa iparalysis ukuthi abanye abantu bebeke kwi accident ulimale ilokhu ngespine ngogodla ngitsho makulema umgogodla umqondo your brain akwazi ukukhuluma with the rest of umzimba wakho so akwazi ukusenda ama signal ukuthi ukhulume nomzimba utshela umlenze ukuthi unyakaze utshela ingalo ukuthi inyakaze
so ingqondo itshela umzimba idlulisa umyalezo ngomgogodla
yes
leyo system ibizwa ngani
le nervous system
oh okay so ingqondo mayidlulisa umyalezo kwizitho zakho kumalunga omzimba idlulisa ngomgogodla
yes
oh ayiveli igxume nje straight esandleni
cha ayiveli igxume nje esandleni ihambisa ngomgogodla so makhona ukulimala kusemgogodleni kukhona izinto ezithintekayo umzimba wakho ukuthi ungakwazi ukusebenza kahle
mhlawumbe singalinganisa njengabantu abahamba ngama wheelchair ngehlale ezinamasondo
yes khona abanye abangakwazi ukusebenzisa imlenze yabo noma abanganayo imizwa emlenzeni ngenxa yokuthi balimala emgogodla
oh so into ishoyo ukuthi sleep paralysis ifana nomuntu ohamba ngesihlalo esinamasondo kodwa mawulele kuphela
and umzimba wonke
yeah kodwa mawulele kuphela asithi iyenzeka leyo nto but kumuntu ohamba ngesihlalo esinamasondo impilo yakhe ngishevukile ngishelele kodwa uma kwenzeka kimi ngilele kusuke kuyinto efana naleyo
okay so asichaze ukuthi ukulala kusebenza kanjani ke kufushane mawulala yabo uma ulala abantu abaningi abanyakaza kakhulu mabelelo yabo awucabanga ukuthi ungabe kwenzakalani ukuba
usephuphe mina ngiyolahla umlenze
sha yeah kuyenzeka lokho ngathi awucabanga ukuthi kwenzakalani if ulele kumise kuba khona umuntu olwana ephupheni ephusheni uzokwenza njani uzozama ukumshaya
ngithi cabanga ukubulele kakhulu
cabanga ukuthi ubulele ke embedeni uyaphupha kanjalo uma usuyenyakaza ukuthi ungalivuka imele lapha ngithi
ungavuka ushaye nabantu olele
duze kwakho exactly so into yenzakalayo umzimba khona uzokwazi ukulala wena kahle esune zumqondo ucima yabo ukuthi usuyalala manje umzimba lapho kuhlanga lento ihlanganisa umqondo with the rest of umzimba wakho sort of iyacima nayo so uba paralyzed mawulele kancane
yabo so into ishoyo ukuthi ingqondo itshela umzimba ukuthi yazi ukuthini
cima manje
uzobona izinto kodwa unga react umzimba mina njengengqondo ngizo react ngizowenza izinto engqondweni kodwa wena unganyakazi isandla ungayishaya impama ungakahleli oh okay
so into enzakalayo kekeke kwenye inkathi ngoba phela izinto ezimsebenzi nayo emzimbeni ayisebenzi ngayo yonke indlela 100% ngaso sonke isikhathi so into iyenzeke sometimes kuye kwenzeke ukuthi umqondo uvuke kodwa ukhohle ukutshela umzimba ukuthi nawe uvuke yabo so when uyavuka amehla ayavuleka uyabona yonke into kodwa manje umzimba awusebenzi yabo uyazama umnyakaza umzimba awusebenzi so
cabanga singa reporter ke phingqondo uba iboss yengqondo ngoba phela lokho kusho ukuthi you sleeping at the job
yeah exactly
awenzi umsebenzi wakho
ikhathi esiningi ukuvuke umzimba ungakwazi ukutsheleka kahle ukuthi sekumele uvuke nawe yabo into so into enzakalayo thina le sensation noma le mizwa esitshela ukuthi khona into esisindayo esenza ukuthi singakwazi ukunyakaza sicindezelayo
engathi ugqitshiwe
engathi ugqitshiwe it's because lokho kusinda okuzwayo umzimba wakho wona osukuzwakala manje ngathi
switch off ucishile
ucishile umzimba wakho osuzwakala engathi uyasinda wona akunyakazeki ngoba uzama ngayo yonke indlela ukusebenzisa umqondo wakho ukuthi unyakazise isandla unyakazise umlenze unyakazise kwasana kodwa ngiyakazi lutho kunyakaza nje amehlo kuphela ubuka around noma nophefumula nokuzama ukumemeza so yonke leyo nto leyo emzimbeni wakho ayikwazi ukusebenza so mele manje vele kube ngathi khona into ekusinda khona into ecindezelayo so manje ngakho ngiunderstand abantu uma bethi khona into ecindezelayo
ngathi icindezelo kwangempela ihlezi phezu kwakho
ngempela kanti cha so manje inkinga i ngiyunderstand inga indaba abantu bethi ngicabanga ukuthi
besilwane
esihleli kimi
abanye ke baze bethi ngisibonile
isibonile yes
sesilwane siphumile ngomnyango yeah shuthi ingqondo kisukisi idlala in sothini coping mechanism izama ukuconnect into yenzeka emzimbeni nase engqondweni bese ikunika ikwenza ucabanga ukuthi ikhona ngempela into ebikhona noma kusuke kwenzakaleni
so indlela esebenza ngayo ngiyayithanda indlela umqondo osebenza ngayo ngaleyo ndlela leyo kodwa kwenkathi ubuye kusilimaza so umqondo umsebenzi wawo ukuthi khona izinto ezenzakala emhlabeni angithi umqondo kumele uyitolike ukuthi lokho kusho ukuthini lokho angithi lokho kusho ukuthini mawusa ingane awazi lutho emhlabeni angithi so uyafunda yonke into ukuthi okay mangisebenzisa lento engumlenze le mangithi how nakho kuyahambeka nakho kuyadleka nakho kwenzeka yonke
kodwa ayikho feeling esukayo ukuthi oh nakho kwasuka engqondweni okay kwafika emgogodleni awu kwafika onyaweni manje awuyizwa
nayo njengane uyafunda ngithi zonke lezi zinto and then ingane iyafunda yini enge futhi eyifundayo oh mangithinta lesasilwane siyangilimaza futhi ibhlungu lento le angayithinti yabo ngisho umzali wena uyitshela ingane ukuthi ayengayithinti le nto leyo izolimala ingane ayizwa izofuna ukuthi izobuhlungu angithi that's the function of ubuhlungu basically ukuthi mawuthinta into kuyibuhlungu kusho ukuthi ukutshela wena njengomuntu ukuthi cha kusho ukuthi ungayithinti le nto ngoba izokulimaza yabo ilanga liyashisa mawugodola thatha nalijezi konke leyo nto leyo umqondo uya-understand ukuthi izinto ezenzeka phandle wena kumele u-interprete kanjani khona ukuzokwazi ukuyiprotect. Manje ke umqondo ufuna ukuthi wena wazi ngaso sonke isikhathi ukuthi kwenzakalani. Ma ungazi ukuthi kwenzakalani umqondo uzozakhela emqondweni ukuthi khona into eyenzakalayo.
Ukuze uzame ukukhopha mani ngale
nto. Uzokhopha ngaleyo nto ngoba makhona into ongayi-understand ehamba ehlathini yabo abantu ababephila kudala makhona into ongayazi ukuthi ehamba ehlathini. Umqondo what's imagination ngisho uyazakhela emqondweni ukuthi kushuthi ibhubesi. Ngeke uzulinde ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ibhubesi ngempela yini.
Uyabaleka.
Uyabaleka ngoba awufuni ukubona ukuthi ibhubesi ngempela yini. So umqondo uzokutshela ukuthi ibhubesi baleka. Yabo? So umqondo awukakaliboni lelo bhubesi kodwa ukutshela ukuthi ibhubesi baleka. Awufuni ukubona
nabo. Nabo ingozi, ingozi, ingozi baleka.
So manje wena mawuvuka unalo sleep paralysis lana noma lokho ucindezeleka, umqondo uzokutshela izinto ezithu either wena uzocabanga ukuthi khona into wrong omzimba wami okuzokuthusa kakhulu kube ebuhlungu angathi kodwa enye option umqondo uzothi cha ayikho into wrong omzimba wakho khona into ebecindezelile yabo so wena kuba ngcono ukuthi oh angihlangi mina ekhanda
lento
eyenzakalile
yenzeke ngempela
yes angathi ngoba if ingenzekanga ngempela
uzini ngiyahlangiyaphela
singiyahlangiyaphela ngithi abo musu ngeke uziphatheke lapho so zenzekala ziningi izinto ezenzeka kanjalo emhlabeni lapho khona umqondo kukhona into engayi understand so izozakhela okwakho emqondweni ukuthi kushuthi lokho kwenzakalile khona wena uzoqhubeka nosuku lakho uthi cha angihlangi mina khona into engicindezelile yahlala phezu kwami yabo
okay.
So it's one of the things engiyithandayo ngelokho
ngakho
ukuthi ngenqondo ukuthi isebenza kanjani when it comes to ilokho nga ama situation esihlangana
so uthi ukuphupha ke yini ukuphupha
asingele ukuphupha kwi episode elandelayo kodwa khona lekho sikhuluma ngakho manje lokhu okuyi sleep paralysis angazi ukuthi ungakubiza ngani ngesiZulu
ukukhubazeka komzimbulele ukubambeka ebuthongweni
asisho kanjalo sithi ukubambeka ngoba umqondo umzimba sokusalele asicabanga kanjalo ukuthi wena mawuvuka umzimba sokusalele kodwa umqondo usovukile. So kunendlela keke ukuthi wenza inikeke ke makunjalo
mina into engibona ukuthi ngisizile kakhulu ukuthi ngithi okay uleleke ulele noma sike ulele uyazo ulele uzovuka yezo and then mangisho njalo kuvele ngifike lo bunye ubuthongo angazi kwenzeka kanjani ngilale futhi mase ngivuka ke lapho ngivuke nomzimba uvuke emva kwalokho kwesinye isikhathi ngithi mase ngivuka kwesibili still umzimba akavuki ngithi ha okay usalele lala futhi
yeah indlela eright kakhulu leyo indlela engithanda ukuyicabanga ngayo ukuthi angithi umqondo nomzimba semele uconnect ngithi vele ucabange ngathi ama kuno one bar akaka connect kahle kumele ulinde kancane khona kuzoconnecta kahle
kodwa iyathusa
iyathusa khona iyathusa
uvela ufile ngathi awungafa
exactly kodwa manje inkinga yes exactly kodwa inkinga ukuthi the more uzama ukuyiforsa yabona
ikubamba kakhulu
ngoba umzimba akaka connect nomqondo so ayikho into engenzeka so into kumele uyenze ungapanic abanye abantu bayathandaza abanye abantu benza izinto eziningi kodwa noma yini oyenza njengoba usho njengamanje abantu abathandazayo nabantu abenza okunye okuyilokho engikwenzayo mina ukuthi mawu relaxa yabo uzehlise nje wehlisa umoya uthule kancane ulinde mhlawumbe 2 minutes noma isikhathi sana
lapho kwasike ngokukala isikhathi isikhathi vele sineside
ukukala it's just to recognize ukuthi kwenzakala yabo angithi yabo uthule ungangazi ungenze lutho uthule urelaxe kahle uyinike isikhathi ukuthi umqondo uxhumisane nomzimba kahle and then musu uyanyakaza uzobona nje ukwazi unyakaza laba abathandazayo it's the same effect ngoba uma uthandaza kumele urelaxe kahle ucabanga enye into awucabangi lokho kwenzakalayo manje angeke ucabange ukuthi ufuna ukuphuma kule simo leso so ngokwesikhathi uzoyibona usuphuma nje uthi how nakho kusengiyasekelisa
la nyakaza
kodwa kusalayo ayikho into ecindezelayo asikho isilwane akukho okutheni ukuthi nje umqondo awukaka connect kahle nomzimba uvuka qala umqondo umzimba ukakavuki
okay sizoqhubeka ke kuzomela siqhubeke singene kwangempela ke emaphusheni ukuthi ingqondo isukuyenzani ke mase ngibona izinto ngiyibona zenzeka.
Okay, siyabonga kakhulu ukuthi nisilalele oka namhlanje besikhuluma ngamaphupho nokulala nesleep paralysis untokozo akubiza ngokubambeka ulele ebuthongweni. Sicela ukuthi nisilandele ukuthi sitholane kwi episode elandelayo lapho sokhuluma khona ngamaphupho ngokuqhubeka. Nisithinte phela ku Twitter na ku Facebook ama topic enifuna ukuthi sikhulume ngawo noma imibuzo eninayo. Siyabonga kakhulu.
Ilukuluku.
Yeah.